Sia ambeku kanye kwenko, sia ambeku kanye kwenko, sia ambeku kanye kwenko, sia ambeku kanye kwenko, sia hamba, oh wow, sia ambeku kanye kwenko, sia hamba.
Marching in the light of God, we are marching.